Senator Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona ayaa ku dhawaaqday Jimcihii in ay ka baxday xisbiga Dimuqraadiga iyadoo noqonaysa markaasi mid madax bannaan. Tallaabadaasi oo lama filaan ah ayaa waxa ay timid maalmo uun kadib markii xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ay si dirqi ah ku heleen aqlabiyadda aqalka sanadka. Haddaba dhibaatada arrintan ay ku keeni karto aqlabiyadda aadka u yarayd ee ay xisbiga Dimuqraadigu ku hoggaaminayeen aqalka odayaasha iyo mustaqbalka siyaasadeed ee senatarada waxaa nooga warramaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
Gabadhan ka baxday xisbiga Dimuqraadiga oo goono u istaagtay ku biirtay macnaha xisbiga. Xisbigu maysan biiran laakiin xisbiga Dimuqraadiga ka baxday marka waxay noqotay dadka goono u istaago independentiga. Waxaan u malaynaa gabadhan in marka horeba la hadal hayay oo arrinteeda la sugayay inay ka baxday xisbiga, labadii sano ugu dambeysay xisbiga si fiican uma aysan wada shaqeynin oo waxay ahayd cagajiid ayay ka fikir ahaan. Marka wax la sugayay wax cusub oo yacni xisbiga uu sugayay intiisa badan waana laga warhayay. Marka wax weyn oo haddaan isleeyahay wa isbedeli karaan ma jirto, waayo markaad eegto dadka independent ee sheeganaya iyo xisbiga Dimuqraadiga fikir ahaan waa dad isku dhow. Marka laga fiiriyo dhanka siyaasadda iyo waxyaalo badan ayay wada hagaan oo sida hadda keligeed maa waxay independent noqday. Waxaa uga horreeyay Sandra oo laga soo doortay gobolka Vermont iyo nin kale asna laga soo doortay gobolka Maine mise King. Marka qofka saddexaadii noqonaya oo noqdo independent.
Waye Maxamed, marka maxay uga dhigan tahay xisbiga Dimuqraadiga arrintan, inkastoo aad hadda sheegtaba maaragtay in aysan dhaawac weyn gaarsii karin, laakiin maxay kaga dhigan tahay?
Horta xisbiga Dimuqraadiga hadday iyada ka baxdo iyo hadday joogtaba wiil asaa haysta maxaa la dhahaa aqalka oo hadda wuxuu ahaay konton iyo koob hadday iyada ka baxdo konton, marka madaxweyne ku-xigeenka ayaa wuxuu noqonaa qofka dhinac uu ku rida go-aanka oo marka madaxweyne ku xigeenka wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Dimuqraadiga. Marka weli awoodda waxaa haysta xisbiga Dimuqraadiga. Gabadhaana bixitaankeeda horta way fiicnaan lahayd inay joogto, laakiin fikir ahaan inta badan ku fakir maahan xisbiga Dimuqraadiga. Inkastoo ku imaatay kursiga xisbiga Dimuqraadiga kusoo gashay 2018 markii lasoo doortay, waana gabadha ugu horreysa laga soo doortay Arizona ilaa maxallaha maya waa gabadha ugu horreysa laga soo doortay Arizona, waana qofki koobaad oo xisbiga Dimuqraadiga ku tartama oo laga soo doortay gobolka Arizona ilaa 7 sano. Marka way fiicnaan lahayd inay joogto, laakiin hadday baxday uma malaynayo inuu xisbiga u dhutinayo oo ajandihii iyo siyaasadii sidii loogu talagalay u socon doonaan. Ayadana fahanteedana fikir ahaan kama faydo xisbiga, marka waa wax badan isma bedeli doonaan.
Dhinaca madaxtooyada Balkowran, ajandayaasha madaxweyne Biden iyo aqalka cad, dhaawac intee la-eg ayay gaarsiin kartaa haddii ay dhanka kale isu rogto ama ay kasoo horjeesto?
Wax dhaawac badan oo ay gaarsiinaysa ma jirto. Inkastoo iyada ay sheegtay in weli ay la shaqeynayso xisbiga, laakiin fikir ahaan iyada ay xor tahay, ma malaynayo wax badan inay soo ziyaadinayso bixitaankeeda, mana u malaynaya inay dhibaato badan u geysanayso ajandaha madaxweynaha iyo siyaasadda 2 sano u dhiman. Marka weli xisbiga ayaa hogaaminaya aqalka sare oo haysto maxaa ladhahaa awoodii. Marka wax badan kuma wax ay u dhigi karto anigu uma jeedo.
Laakiin ka waran dadkii u codeeyay ee Dimuqraadiga ahaa ee soo doortay ee Dimuqraadi ahaan ku taageeray, soo kuma ahan khiyaano, soo ma dareemayaan in maaragtay ay ka hoos baxday
state-ka dadkii kasoo doortay? Mar walbaba dadkaas ayay u shaqeyn doontaa, ama Dimuqraadi ha noqdaano ama Republican ha noqdaano ama independent ha noqdaano. Marka state-ka mar walba state-ka u taagan tahay iyo dadka state-ka yacni wixii wax tari karo. Laakiin state-ka Arizona ayaa wuxuu kamid noqday state-yada isbedbedelo oo 2018 gabadhan oo ku tartamaysay magaca Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay iyadoo 7 sano laga doodamin state-ka Arizona qof Dimuqraadiga. Waana qofkii ugu horreeya dumar ah oo kasoo baxay state-kaas. Marka state-ka ayaa wuxuu noqday dadka deganaa inay fikirkooda u qaybsamo, qaar ay independent noqdaan, qaarna dad ku fakira xisbiga Dimuqraadiga, qaarna dad ku fakira xisbiga Republicanka. Marka state-ka wuxuu noqday dad isu bedelaayo. Marka gabadhaana waxay aragtay calculation waxay qaadatay ah in haddii tartan ay u socotaa 2024 marka inayna kusoo bixi karin haddii ku tartanto حزبiga dimuqraadiga magaciisa marka taas ay calculation saarta meeshaas ay ka imaanaysaa marka waxay ay istusisay in ay ku tartami karto independent ayna ku guuleysan karto marka state-ki dadkii ayaa isbedelay fikir ahaan isbedelay marka wax qiyaanaha ma jirto laakiin ayada mar walba u taagan tahay danta guud iyo wixii state-kaas loo dhici karayna u dhacayso fikir ahaan waana state-ka ayay kasoo jeedaa macnaha doorasho ahaan so marka wax gooni oo dimuqraadiga qiyaana ay ku tahay ma jirto
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha dalkan maraykanka waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan gobolka virginia wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad nagala socotaana waa v o a oo washington idinkaga imanaysa